It's your boy, Jacoby.
Sina majina sakaromba Nani tunda tunda Jina tume
Taka nikupe sugar cane Anikupe banana Awe unipe bungo pasheni Tutunda na penda sana Penzi leto sinifasheni Wana tunavyo endana Unanipenda hati sisemi Ongeza zaidi ya jana And I never knew Love is this much serious And I'm feeling you Penzi lijifichi na lieka wazi Hi baby, hi boo Najamini kwako sina wasi wasi Ghafla bin boo Lipenzi lako nila mwendo You're my butterfly You're my butterfly Oh, my butterfly You're my butterfly
Sina manina sakaromba Nani tunda tunda Jina tume
Mapigo yako baby Unavyo nesa nesa Ufundi wako baby Kanja ni feti densa Sina deni kwako baby Nacho nipa zaidi ya pesa Kiboko yangu Majipoza rejeta And I never knew Love is this much serious And I'm feeling you Alijifichi nalieka wazi My baby, my boo Jamini kwako sina wasi Gafla binvu Lipenzi lako nila mwendo You're my butterfly You're my butterfly Whoa, you're my butterfly hey. You're my butterfly